studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedi de studio tamani oda sa yo saki ko modo Ousmane Diko halanta on kabaruji gondi do di jewde maison de la presse le bamako saluma jora wonani en to boggi jande to masibaji kewi le sahal fawarde wuddu leedi meden leedi ndi ana fewti e kewa di do masibaji di wonkiji kewdi keddi hen leede do nyalaade cakitiide e wi seba hakkille en ka soldat se mali fawarde noteɓe fuu ana gandi walde nde wala noone e wi mabɓe noon seminorade lugogol siri tan e wawde notade ko yaawi tan yambinta kaw wolde mabɓe batu jeegom ministre e hoore condi leyɗe gonɗe ley sensade tilato hannden le gallure mawde kodowar kaldal baɗɗe joyi dogi e dow kano kabaru ndenagu ley sahel yimɓe mahina le laamu kawedi kawri kana terrain addawno yimɓe fuɗɗete laawol nde yontere ɗo ɓe meɓɓe ɗo mettaɓe palike e laawol ngol dow laawol ngol hono terrain gaddowo kaaki yo ɗi goni semɓe kabaruji ɗi ɓe jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani masibaji kewi ley ɗeɗo ñalade sakitiɗe ley sahal fawarde e wuddu leydi meɗen yimɓe hewɓe masibinaɓe ley imme dara torroɓe ɓe fawarde e ley habtugol guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe leydi ndi noon ana fewti e waɗa watta masibaji ley ɗeɗo ñalaɗe ka ɗum e wonde noon habgol e torroɓe ana wonda keɗɗano Mamadou Samba Seku fa ɓeydoroɗen faamu
ko ɓuuri sappo e joyon iwɓe goni limtaɓe ɗeɗo balɗe cakitee ɗe nder sahal e wuddu leydi ndi ñande talatara nde woni ko ɗum fuf ɗum fuɗɗi e ley ɓadale nampala wattumo joon en kaɓorɗe kippoyoyi dow yigare mobilaji sollasaɓe leydi mali ɗowtannoɓe kasindina en maggal paɗi en jeenayo goni keddiɓe hen on ñalawma goto o to abichi nder région Tombouctou toon baasi irti hakkunde guɓe kaptoje gacca e CMFPR2 e holitama wiide yimɓele nayo goni keddiɓe hen wattu jamma dun yimɓele ɗiɗon woɓɓe keddike e ley imadaraji wuju golmutu janngo muɗum nder dakorde golloɓe woni gonɓe Tombouctou toon goni ɗe bonandaji gaɗa fewɗe muɗum bomboje kewɗe goni mbeɗaɗe nder dakorde nde gollirde minisma holiti wiide neɗɗo goto heddike jeene on barmi ane mabɓe ɓe bamande mumen satti sanne ɗiɗo bonandaji kewɗi terroriste en waɗi e wattu mo solosaɓe leyɗe mali e france ɓe ne gondi e luggugol fewde e ɗeɗo guɓe jaadinkoɓe hollitama wiide hakke nogayon cikitaɓe laatade terroriste en ana e mabɓe rewɓe ɗiɗon nder laamu motti heddere kerol leydi burkina ndi yontere ƴaɓɓine nde fedde barkan holiti wiide nde masimbini hakke nogayon terroriste en e ley imadaraji ɗi nde waɗi ley ladde forsali to kerol leydi burkina toon
hono immadara cakitiɗo soldat sen françi noddiraɗo du hono bayar on immadara waddanino andande e bonnude d'accord jeyadinkoɓe ley ferro woto wongo le mali ɗo ndenno e wi colonel Patrice Teguer dokkuɗo no faamu golle oɗu yoga e torroɓe ɓe ka fuu keeɓi dogude ka lonjogol ana wonda fa ɓe pamane wonko haalde e RFI keɗɗenno ko Mamadou Samba Seku faccitani en
au bilan de ces actions une vingtaine de
golleji ɗi laatike sababu motongaji nogay nangue e pikap sordasaɓe goto kañi kaɓorɗe sordasaɓe huyfuɗe lance roquette ngaji e mafe pammare e ɓiɓɓe jande mundu nangama kañi bomboje mi hollitan wiide ɗum jaadinkoɓe yokaɓe doggi ɓe jaadi ɗum e yimɓele mabɓe barmiɓe lugagol ana wondi waɗede fafame guɓɓal ngalno yo nokku ɗo guɓɓal ansarun islam woni guɓɓal RVM ɗum ana tewta joɗade to yamatawe dental ana hakkune
e wi seeɓa hakkille en ka hono golleji ndenagu ɗi larme mali fawarde notuɓe darani ɗi yo ɗi pewtinɗi pewtuɗi du eno e walde nde wala noone se eɓe jiiɗi tan heɓude kaw walde fuu kana ɓe cembinino lugagol siri e keɓal bawɗe notade ko yaawi kanko Ibrahim Maiga lugotoɗo ande ss to dakar to omo wonno e haalde mawde studio tamani keɗɗanmo le faccitago Mamadou Samba Seku
on est devant une menace asymétrique
yo guidali kabar wolde nde walda e ko anda ko ɓuuri hewde yo bonandaji ɗo yimɓele joyon ma sappoyon ma dun nogoyon sato dun eɓe nawtoro kaɓorɗe bonɗe fewde e solosaɓe gonɓe nokku goto ma gonɓe e golle lugugol saabi min taki wiide yo nokku solosaɓe hono dakorde en ɗo kippoyto dow muɗum no yafiri miɗen metta sanne oɗo sifa saabi ko ɓuuri hewde yo batte yebare maggal paɗe en leydi maliɓe an hani ɓe gartan hakkillo hono ɗeɗo gueɗe bangi goɗɗo ɗum eɓe kippo dow solosaɓe dawoɓe hakkude nokkuji ɗonɗon nokku dun miɗen metta sene takkade wiide kabar muɗum dawraka no haniri saabi ko ɓurata fewde yoɓe mbawa heɓde kabaruji dow bonandaji ɗi fadde waɗgol majji ma dun gonɓe tiallaji ɗi paaɓe guila low wonande solosaɓe imminteɓe batte muɗum
ravitaillé et épaulé par des forces
Le hitan 2016 wattu kertado noddirteedo état d'urgence o on wattu faabi ko no landogal yimbe ujinaji 17 e temede joyon e chapane jeddon lugade du hono nokkude ujinere e chapane jeena e didi faawarde e nangudo kabardo ko buri temede didi e wi general Salif Traore imadara rengol hono region segu faawarde motti ana wonda golle mudum faabato rende nokkuje kulti kulbinide le wuddu leedi meeda yalla laamu ana wirfo ton yo o kabaru woni ko andini kenyen le ko o yiduno e yottinobe kabaruji ko kala ko jiddon famitaade poode faydo bembe amen ande Facebook na Twitter on bayidu hollitinde hakkilaji madon se noddido hono numeroji chapande jeddi joyi chapande jeddi nay sapego chapande jeddi joyi chapande jeddi nay sapo didi sutra heddibe le tuna hakkunde jabali e nampala wadi kenye denno hore chondi mali dun chef d'etat major kani e sarabe fawarde sakirabe heddibe hen be fu kawri hen tiagal ko be njula be jatton heddibe hen desama le chuudi gonga kan soldat sien seku amadou le ngalure seguto lando hinno e yafobe batu jeego bo ministre hore chondi le gonde le fedde sen sadde tiloto handen le ngalure maunde Kodwar le badde joyi be dokondiri hakkilo do kabaru denagu le sahel e wi be ministre en jogala jawni de jitin kinodo an hani hebede fa torra le sahel gundukadu e jangude ka jale keddana Umar Waygalo fa bedro den fam
patu jeegob ministre en kumunibe kabaru solda sibe gombe le lefor goldo noddirta sahelu sahalien fuddito abijeto le leedi Kodwar balde joyi be do ministre ngabe be ngaram be tottindira do hen hakkilaji be jewto yalla hono gubbe jaadin kobbe kani habirede be fuube ko li tiwi de wattu jono be an gonde beedude bonandaji muudo en le fongol wajibi tan sinabe jeel hono be kan hokkindirti juude faabe kebana dido tidallaji dabere tagal muudun de do walde no dirsan sad e ko li tiwi be ngara gollidinde e balle godde kasen gondude habude jaddin kobbe hono G5 kanye minisma le leedi malindi de do fedde darnama leedi el afrique noga e jetti woni e mayre de darnama li nay lewru fevrier hitane 1998 nokko no dirtedo Tripoli le leedi libi kanko Muhammad Kadhafi wa hibuna odo hakile.
Kenya goleji batu do dejere deruntina le lamu moto o njuk inama. Le nyalade didi yoga hono jeyabe le region o kalti di do hono sababu uje waide de inare nyibudi. Neno du gondi du ehebu dole pale den. Neno echakite batu o haurube henbefu ngati gonginali fanda hono goleji jiru noji. Wartide hono kaldadu fawarte hola rahakunu goforma e yimbeton. Kanko hamu salad bokum. Jupino golleji tapital pula kule region o wonko halde samba dumbia kero demo
gere darata e nokku o hawrude redu e hakkilande fu anne lobbo woni e mabbe denno faama maka ponnyaaji sappu e didi woni ti dallaaji gondi e leydi no laamu o laamuri ni ngarbay denno rafi jande du ana wowi hono sahende ana heewi e leydi hande tekkere yimbe jongude hono to warti talibaade en to warti medersaaji di be jangam fa sanne be joganaaka yidi sanne be tayti denno nde faama hono ko waji sahende ko nden batu woni ko wawi hunci bidde ɗum jabareji piye salla nokku o ana yewa gonɗo jogiɗo golle e leydi ndi fof no golle muɗum yaara yeeso ɓiɓɓe leydi ndi fof foti ndenno du ɗo tiiɗalla woni fof kaaldal waɗe laamu o hoolaki yimɓe ɓe yimɓe koolaki laamu o wajiɓe yimɓe ɓeyde joddade ɓeyde haaldude ɓeyde faasalla deƴen ndeerowa
helugo galleji capanɗe jeɗɗi puɗɗuɗum kenya yirima jo le dehande watere bamako darnama batte immadara sukaɓe e nande ka jomɓe galleji ɓe gala talkitentiliɗi ɗum titre foncier ka ɗum e laatade sukaɓe dehande ɓe jaɓali yimɓe mahino le région kayi ana gondi e hollitinde metti mumen yalla laana curki ɗum terrain ka yimɓe dawrata ka ana fuɗɗita laawol nde yontere jama mettaɗo o fadi ke e doggugol hono terrain adowo kaake e collectif sobon le ray wi ana domti laamunkoɓe ɓe kuncanali keɓal jogala muɗum hoore fa hande yalla yimɓe ana dawra terrain ngaji ɗi kanko Issa Diawara hoorejo collectif o wonko haalde hawa berte kaddana ko mumidi sende bu faccitan en
mi ngadi imadaraji kewdi ka fa joni suudu ministre kumanido kabaru ati nota ki nodango ame won yimbe le koliti wiide kaldal an hakkune mabbe e keyaabe atol trengaji bamako daka yo kenya tan kaldal fuddi hakkune kambe e mine be koliti men wiide yalla kawral wade an hani tongare wade miden jeli ministre kumanido ati wada bawde mu yalla dawi etenen fuddite dum bibbe gallure do tewtata idum yafina kabaru ya warta bibbe gallure me so wana dum fu ya warta mabbe yafa miden kani yaade joni e kawrital mangal yalla pamine bibbe gallure me no kaldal wori hakkone ame e TBFM homa fur yo sede ame bibbe gallure bami ania dawi fuddite eteren dum yafinta gundam mabbe
Segi Kante woni secrétaire général Kesso Fema Foot o joinaama keme kenyan lontade Yakuba Sidiki Jakite mo hebe jabanali ngol joingol wadi tiagal ko kawral sinina ak nyande noga e jeppi lewru avril jabbedu ndu hakunde horebe hono falondirnobe do kabaru ballo malibe den no hanjotobe yogabe ka kolliti o golle faabato hono rufude basi faawarde e fuddititinde latugol ballon championnat Mali nyande asawernde
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarti e kabaruji regionaji meden janginobe kuchala cali ko hono fuditinde jande Kenya fay ko murtere golle de selako horebe syndicat ngaji janginobe bi njabali hono ko janginobe haro caldi lomtinira wobbe le hono dadndiral haro caldi defko le batu mawdo mabbe ngadi Kenya o be syndicat be ami adi du yidude lam ko be region Sigasso o yalla kabar o an hebane jogala Lawol kessol kajolo le Mali jodondirowol Burkina Faso e Burkina Faso du hormitama Kenya ngol lawol ngol njundi mudun yo kilo ngaji tapande tati e didi faabatono kebal yimbe e jaabu fu e jaagu fu hakkunde de do leede didi nenno yo cooperation suisse yiti jawdi ngol do lawol ko warata milliard goto e millionji temer jeddi e tapande joyi do do kaddo leede didi kabaruji kedde hedar fa hande yewtere ma ana yeso yen tawde yontere warol Sit on the money.